na mapenzi mimi. It's Moby. Nimempata kijana bomba matata, anayeukonga moyo wangu, nimetuliza mapepe. Na sina shaka, ninachotaka napata, nimeshamupa na kibali, hata kunteka anteke. Miaka mbili kichwani nikiwa nena wehuka, tena nakuwa kama chizi, zuzu kabisa sijilewi. Ninatamani hata kumposti mumone, anayefanya ta weekend msinione, hila naogopa watampeperusha ndege wangu. Ninatamani hata mama amone, vibani ubani na nyumbani wachome, hila naogopa watampeperusha bebe wangu. Oh baby, baby, you are my number one. Oh baby, you are my number one. A baby, you are my number one. Na sipande nataka kuta, kweli penzi na babuwa nikikosa nalipuka. Sometimes minachafukwa, for your love I never deny, nitakupenda till I die. So baby, aki Mungu baby, naye kupenda ni wewe, mwenzako misi baba ishi na wale. Kweli penzi lako wewe, doli nafanya mpaka mini baga wewe. Naye kupenda ni wewe, mwenzako misi baba ishi na wale. Kweli penzi lako wewe, doli nafanya mpaka mini baga wewe. Tamani hata kumposti mumone, anayefanya ta weekend msinione, hila naogopa watampeperusha ndege wangu. Minatamani hata mama amone, vibani ubani na nyumbani wachome, hila naogopa watampeperusha bebe wangu. Oh baby, my number one, wewe ndo my number one. Oh baby, kwa ili penzi lako wewe, nalinafanya baka mini baka wewe.